Yeah, oye, Alpha Sikena in the shit. Grr, pa, pa. Tumekuja kufanya kalaste, combination yangu mi Mike Tyson. Nina manzi anapenda kusanya, hii mtasi ndo tema yomo toka Dragons. Che, manzi wacha tu run the show, wacha tu run the show. Maybe I rock the show, siata tukwani wabaya. Ni vile sushinda na watu wabaya, mategi maodi wadala. Grr. They call me a fasik and I'm the dog in the shit. Unasema wakupendi lakini you see with them. Fake, upcoming a diss. Utodu lazimo tusene ndo ujulikani. Niliwacha kubonga vibaya bongo. My kids are listening. After kuhepa na pesa mazishi, kumbe sanduku ilikuwaga empty. Kate na bus, aliamua kuenda behind bus. Tulitokia gasina akasema I'm calling for backup. Marangapi umepatwa na ngoro akasema kujuu. Walisema you forcing the shit canine. Says inachezwa di prison. How can a boy talk bad? Na mali natoka na beba your town kimziki. I'm the best opatoka patala. Akena nitabidi umehama. Na kuwaga na chuki na ngoma za Kenya. Ata mazisha tucheze. Izo vitu nyusema kwa ngoma sidhani nyufanya. Alijitabazenga tiagas kutupo kalia. Manzi alifika kejani nikiwa mangwai. Baby, bend you back let me do it. Kenan on the block boy. Apo kile tezo disutomia na roll na mabazu. Kitu ni risky risky paku. Alisema natakwa na miracles. Alitoka gwa simo kwa video shoot. Usibori nkisema ni Bambi. After all on a pagama loser, ni saidi angamuru akanifanyile vaku ya punda. Mateke, grr, biam. Tumekuja kufanya kalaste, combination yangu mi Mike Tyson. Nina manzi anapenda kusanya, hii mtasi ndo tema yomo toka Dragons. Che, manzi wacha tu run the show, wacha tu run the show. Maybe I rock the show, siata tukwani wabaya. Ni vile sushinda na watu wabaya, mategi maodi wadala. Grr, biam.
Oje, I'm back. Nimekuja kuifaka movie. Vile umanzi ya meweza Sorona ni kama na pick notes. Umetry kuniangusha, bado niko apa. Big King, Rilich Real Deal, Dream Big. Alipigwa masoki ya kati Kanairo Miroga na Dream. Nafuata Gatudo na Abyss. Niko ready kusho kwa beat. This nigga sa faking. Tukitanshoso na guaya.
This nigga sa faking. Tukitanshoso na guaya.
Mash up the place bila icheki. Hii reggae si mami saa hii. Nobody can stop it. Bani find the booth nigga. Tunachomata jiji nigga. Kujano kujena mbogi nigga. Saizi nataka kudo this nigga. Hile na flexa easy nigga. Boni taga OJ Mari.
Nasikia nyujita makings.
Ni ukuanga wangapi?
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 Hey, tumekuja kufanya kalasi. Combination yangu mi Mike Tyson. Nina manzi anapenda kusanya. Hii mtasi ndo tema yomo toka Dragons. Che, manzi wacha tu brand the show. Wacha tu brand the show. Maybe I rock the show. Siata tukwani wabaya. Ni vile sushinda na watu wabaya. Mategi maodi watala.